umuchinchi ubukata fipelwe kulimwe chitaibumba efyo mwachita tata fipe shamano umuchinchi ubukata fipelwe kulimwe chitaibumba efyo mwachita Fipe chamano
Efyo mwachita tata Fipe chamano
Fipe chamano
Efyo mwachita tata Fipe chamano
Hifiko yawe
Efyo mwachita tata
Fipe
chamano
Fipe chamano Alolesha ifyo mwabumba ifi moneka nefishi moneka ifyo mwachita tata
fipe shamano
ngana alolesha ifyo mwabumba ifi moneka nefishi moneka ifyo mwachita tata Fipe chamano
Efyo mwachita tata Fipe chamano
Fipe chamano
Efyo mwachita tata Fipe chamano
Efyo mwachita
tata Fipe chamano
Shaba bemba Balango bukulu wenu mweleza Efyo mwachita tata
Fipe shamano
Kanalole shaba bemba Balango bukulu wenu mweleza Efyo mwachita tata